washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza anda uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi
nile ngoma, ngoma ngoma ya mia
ngoma ya mia
ngoma ya mia.
Washembeleza uyazi inile ngoma, sengidlala ngengoma yami, ngengoma yami wowe babu, sengidlala ngengoma yami. Washembeleza uyazi inile ngoma, washembeleza uyazi inile ngoma, washembeleza uyazi inile
ngoma,
washembeleza 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 uyazi inile ngoma,
washembeleza uyazi inile
ngoma, ngidlala ngengoma yami, ngengoma yami wowe babu,
washembeleza uyazi inile ngoma,
ngidlala ngengoma yami, ngengoma yami, ngengoma yami,
washembeleza uyazi
inile
Shale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. Manglalale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. Minanzo lalale ngoma wachuchelo nduwa na zogunga alesta yela yesa. Randoso lalanjanini wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. So tala anjani, watu utelo nduwa na zogumba na loshuni. Tina siko shama mbola, swaku shelenda wena yola lesiko tena liwa mami. Tina siko shama mbola, swaku shelenda wena yola lesiko tena liwa mami.
How about that in four and four months, says Philippe Magistratis. How about that in four and four months? Yes, we need a marriage is not the
same.
How about that in four and four
months?
Yes, we need a marriage is not the
same.
How about push in four and four months? Yes, we need a marriage is not the same. How about that in four and four months? Yes, we need a marriage is not the same.
Mandlalale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni
wemfano
sosa na nomineto mindiswa neni
wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni
wemfano sosa na nomineto mindiswa neni
wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni wemfano sosa
welagi chingu aya zakisha matuwe spari spari
wemfano sosa
welagi. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
Ashinda kwa nyaraza yonki kanda nengutu no msinga bati siavu siane mugela bafano Giti ngumche nsemi nifana kwenzi ditane Famsuk titaba ni ngoba njalo maisha ito Vakuluma za kwa kindomo kusuwa matuwe makandoni Gupo swe tamboleke zonki zinja matete zimkongote Luangenu tumoleswe Wefano mnani Aga smart oveye manja Siaka distatilis Me Sesi abakaka zelisa Sebe soso angati Gia ikosi njambo
Yako nikunza nyambile siye zina netu Manji mplapa ichu weza fomi Timja nkocho mkoko zemzane ufu Imo tumustira tiga sendia benku laba sileba shila Na naba seka wanya wabanga ifagaza londia Boba na baito ingobeo selese Isamba nesimbu mkoja sara ulala Makatu anala bafo na bafo gaza Miti simsigele wendo ni Sakuka sa chandaza mabila makola imbili Bande ukaisete taza agwe na mwaba vele nesho bolo Umavyo mabila pele zele iwe lumsi ya tigengu saifaza Kakulonda mwaba vele lonki zesele ya ibona manja Imo chunguna mkamu na mkimu hei kweba Ngaifuna ngaifuma ni kawo shana wa vele nito wa izi nito omu Ichube la chuba la luma chuchubu ina matafe nchufiti Ocha ya na samcholu chate hile Infutuza ifute kere mafu ingo fenisi Penduweza imieta mafucha wana flache la mwaba wena mpago Kajwe paze te winu eri kupandi anu mzu wale pengweza Wele anga saba mevi tali ya mevi ya flache la mase chaba Ngoni siku numkona kati ya isi mbuni Imwe chumumla isho enkyo bendi nda efe nini pewa kukachanda Zigwe wakalu koku mancho nda wati mkizu wazi kuti ngele nili andao Ibeza yuti mnakulega koku manku ulifundi iso njaka mpengesa ezali watu Imshanjana ikome kudumkulo mkuli vumanta mzoba kwasa kwa nipese bekala kutaba nini Mkagaza sebe ifu minu ngelezo changa mbele sangwa ni aku inja No chacha zaibu unopokwa zaibu isele wasali boku wa tumisi kuto kwa vela masasi No ita zaibu msele kutikisa wempuwa nukbiku mkoka Umsala zabi umaloko na ngekaja biene kundi anu noko zaza itolo no kia zaibu kisisu njo mnyakiela ngoba ni alazu ute wala mashina Ulingi iso lingi sewa kutumeza kwa shisa za dinsi iso nento wazi Oba kuitulega wanalondi abongo mavela iti nwena Michi nkoshe ngotutani mpana kantofu Jini yalo nkoshe ngemsebenzi ya kemise Ingwa bache baibega mavali ya penduwa ya mavala vala Umishabwe nkunze sima nyusha sizo angu Kwa mwa nkuzana zema chela puhete che mafave Vila ngomviti za tomele fiu mkiu nzatacho Untabe mafindo findi ngola sebe pachi Uziki zenga ana iwa anga ya koko Umzibazi iso njombi hida maso wazi Kuka kweke tukiembese Upati ake lo ziki tumtuliso zinja ipeke kumatendele Nchi zia chatege chatele wotini zio tambazite Nga sasho ena kutambazi mfo wampumoso Makete lio chogo zibani Umzange ziku wala lefa mwono bafazi Bakigiza bako ni ngubaje zia ushoi machichi Nchi ujala zawa hini ngangfagazi Lengoba nazo zia ya zunda Nchi umadla inyope nga ukata Besa lebekani titi je titi seba titega batinaya Nchi chilo chilo zisho kumchingo Chizele la machichi wame ama meto mankete za ngindi Egi ngindi bako wazani Nchengo shongpelele lapo jemna mkona mwa vele ngangvele ngako jengu jengu shuglu mdulo Nchi la kopegi sepu winga pide la kote asan baba san nini ya makate la puma mwana Izumda
Haubati hati mfonga mpungos Sesu izumda Haubati hati mfonga mpungos Sesu izumda Haubati hati mpano mwane Haubapushe mpano mwane Haubati hati mpoga mpungos Sesu Wo chiyelele wo